under the bus.
Umeniteka teka kutu mina cheka cheka, penzi lako limenimaliza. Umeniteka teka moyo nina cheka cheka, penzi lako limenimaliza. Wanapoteza muda, wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani si watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani si watafuruka. Sema nikushike wapi wapi my boo, ngine si wataki take kwangu. Izo boda kupanda mshikaki, it's not true. Kuwa kidumu sina fosi yangu. Usitupange kama kamba za viatu, nishazoe ya kiki mivishetu no. Usitupange kama kamba za viatu, wengine wote fleki kukuchitu no baby. Umeniteka teka kutu mina cheka cheka, penzi lako limenimaliza. Umeniteka teka moyo nina cheka cheka, penzi lako limenimaliza. Wanapoteza muda, wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani si watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani si watafuruka.
Wani uko wapi wapi baby, zawadi zako zimejaa kwa begi. Ile misi zile touchy touchy crazy, unajua vile sijiwezi. Basi usifate maneno ya watu, futa chochote watacho kwambia. Duniani kuna watu na viatu, tuliza wenge nisa kuzalia.
Umeniteka teka kutu mina cheka cheka, penzi lako limenimaliza. Umeniteka teka moyo nina cheka cheka, penzi lako limenimaliza. Wanapoteza muda,
wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani si watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda.
Oh baby, penzi lako limenimaliza. Umeniteka teka moyo nina cheka cheka,
wanapoteza muda.
Oh baby,
wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani si watafuruka. Wanapoteza muda, wanadhani penzi watafuruka. Wanapoteza muda.
Rebi, papa alewani kasheshe, sikia bere tisa naimba.